loading. Yeah. Nani? King Sule. Kila choto nikipita. King Sule. Brother, ni tume. Bado sijabadilika. Mimi Suleman. Nikivuja jasho nina hustles. Demon, sina macho. Flashlight, kama lion. Akili ina strong muscles kama iron.
King Sule. King Suleman. King Sule. Bado sijabadilika. Mimi Suleman.
I want a boss chick, who that? After done push up, I go push up. Yeah. What's up, six pack gangsters? Uh-huh. Number one, and in the sit back bencher. Wanna talk a handsome boy. King Sule, the handsome toy. Haters, oi oi. Oya Saigon, kama chewa homeboy. Na wakamatia mwili na wapitishia chini. Kama kavu na wamiminia chili. Acha pombe na zifikiria bili. Niko on set na zipigiria bili.
King Sule. King Sule man. King Sule. Bado sijabadilika. Mimi Sule man. Sule. King Sule man. Sule. Mimi Sule man.
Hakuna hold up, hold up. Paka Masaki, moja, moja,
moja.
Wakichana mina shona. Hadi chiki niwe mwamba kila kona. Eti ngekewa, uitwe maharufu. Tafuta kwanza hela, upigwe na mabusu. Sipa ipo high, tena maradufu. Kifa mtashindwa hema kwa kukerwa na harufu.
King Sule. King Suleman. King Sule. Bado sijabadilika, mimi Suleman.